yumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubifuriza umunsi mwiza wa Noheli, umunsi duhimbaza turi kumwe n'umutumire w'icyubahiro nyiricyubahiro Kazinadi w'u Rwanda, Antoine Kambanda. Murakaza neza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze Minisitiri.
Mbifurije Noheli nziza kimwe n'abakirisitu bashimishijwe no kubakira kuri uyu munsi kugira ngo mubahe ijambo ry'urukundo. Nyakubahwa Kazinadi, ijambo reka ndibarekere musuhuza abakirisitu babumva mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Uganda, muri Tanzania, ndetse no hirya no hino muri Afurika no ku isi yose. Hari benshi babumvira kuri murandasi kuri uyu munsi wa Noheli, nagira ngo mubasuhuze.
Bavandimwe mwese nshuti bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, banje kubifuriza Noheli nziza, Noheli ihumure, Noheli y'amahoro nk'uko Nyagasani yabitwifurije.
Murakoze cyane kwifuriza abumva ijwi ry'Amerika. Nyakubahwa Kardinali, ijambo rya mbere muvuze ihumure. Iri humure nifuriza Abanyarwanda ni ihumure risa gute, rimeze gute?
Noheli ni umunsi w'ihumure n'amahoro Imana itanga ku batuye isi yose, kuko Imana yabonye ko abantu bari mu bwoba n'agahinda, ububabare, yohereza umwana wayo kudukiza. Abantu ku isi muri iki gihe bafite ubwoba kubera icyorezo cya COVID-19 kitaramenyekana neza inkomoko yacyo, uko giteye n'uburyo cyavurwa. Kiri byinshi bikeneye ubushakashatsi, byewe bigatera abantu ubwoba n'impungenge kurushaho. Cyahitanye abantu benshi, cyahungabanyije abantu, cyahungabanyije ubukungu, bihungabanya umubano w'abantu, kikabafungira hamwe. Bamwe ibi rero byose bigenda era ubwoba, ndetse n'igerageza ryo gushaka igisubizo. Urukingo rubonetse hari abatinya bagatera n'abandi ubwoba n'urwikekwe bw'ibintu byose. Rero bituma dukeneye ihumure ry'Imana n'amahoro yayo, aribyo Umukiza watuvukiye atuzanira.
Murakoze cyane kuba mutanze iryo humure muri kino gihe gikomeye cya COVID-19 gihungabanya imitima ndetse n'imibereho y'abantu hirya no hino ku isi, ndetse naho mu Rwanda. Hari abavuga bati izi ngamba zifatwa zo kugira ngo ziturinde n'ubwo bwose zikenewe, ariko ziraduhungabanya zikatubuza kubona amaronko. Munyemerere twongere twumve uko bamwe mu batuye umujyi wa Kigali babwiye ijwi ry'Amerika nyuma y'ingamba zo kwirinda COVID-19 ziheruka gufatwa na Leta y'u Rwanda.
Ukurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi, urabona ko nyine ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u Rwanda rurimo. Rero nk'u Rwanda n'igihugu bagomba gufata ibyo byemezo, ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntabwo bibujije yuko bigenda nyine byihuta, ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera. Urumva hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya 40% cyangwa 50% ya private, iyo muri private igomba kubiha. Umukoresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze, igihe atayakoreye ntabwo ari buguhembe, abantu bagatakaza akazi. Urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire, ya miryango yaritunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe.
Aya ntabyo twamenye.
Ntabwo muzi ibyemezo bindi byafashwe
kubera ko tutaba dufite amaradiyo, ntabyo tuzi. Iya korona yindi se numvaga yagarutse,
mbona aya mabwiriza bitewe na n'uburyo ategurwamo ariho umuntu ashobora gushakira ikibazo yo bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza kw'icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'icyumweru harimo amabwiriza avuguruzanya cyangwa ahindura yari yabanje inshuro eshatu usanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkanjye ubwanjye bwanjye nari mfite ubukwe bihombeje ku kuba nari mfite 26 z'ukwa 12 aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavansi ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avansi ntabwo bashobora kuyamusubiza abadekora nabo bakubwira ko ari ibyo baguze bitazakoreshwa amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini utanamenya ngo azahinduka ryari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi kuzamara icyumweru muri iyo situwasiyo
ibindi ibi byemezo rero ahantu bitera ubwoba ni uko bituma nta muntu n'umwe iteka noneho nta muntu ugitekereza ikindi ni ukuvuga noneho uyu munsi harahinduka iki icyo gihe rero ku buzima bwo mu mutwe dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kubutekanya ntabwo itekana rero ari kuri abo bayobora bagenda bagira nta gutekana muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubwo natwe iteka duhora twiteguye ni uguhora uri maso
ntamwe iyo mubireba abo bantu mwabahumuriza gute kugira ngo bashobore gufata izo mpande zombi kandi baramuke
kimwe mu bintu bibi ya kovidi ntabwo ari uburwayi nk'ubundi nk'uko umuntu arwara kanseri akaba ari uyirwaye ariko adashobora kuyanduza abantu ikibazo cy'ubu burwayi ni uko uburwaye yanduza n'abandi bivuga ngo ubuzima bwe buba buri mu kaga ariko anashyira n'abandi ubuzima bwabo bushyira mu kaga ni uburwayi rero budusaba kutireba ntiwirwaneho mu bikize ahubwo utekereze no ku bandi kuko covid 19 nk'uko papa Francisco yagiye abigarukaho ntabwo ushobora kwikiza udakijije abandi niyo mpamvu rero amabwiriza nubwo agorana ni uko agendera muri uwo murongo wo kuvuga ngo njyewe nshobora kwirinda ariko sinintarinda abandi ko nanone izangiraho ingaruka bigadusaba rero kugendera hamwe kugendera hamwe rero bisaba amabwiriza nk'aya ngaya agenda ashyirwaho gusa rero abantu baba bakeneye kujya inama ngo babyumve kimwe kandi bagendere hamwe iyo umuntu azanyemo kwikunda bituma yinuba kubera yuko wenda we hari ingamba ashobora kwifatira akirengera ariko akibagirwa abandi iyo abibagiwe aramwanduza ugasanga nanone ntacyo akoze niyo mpamvu rero n'aya mabwiriza nubwo badashimishije ari umuco ushaririye ariko tugiriye n'abandi duhumiriza tukayihanganira kugira ngo ishobore gutsinda urugamba hamwe
none kuri uyu munsi wa noheli nka kiliziya gatolika y'u rwanda ni izihe ingamba zihariye mwafashe nk'abayobozi ba kiliziya kugira ngo abakirisitu bari bujye mu misa abakirisitu baje mu misa bashobore kwirinda kandi barinda n'abandi
nk'uko natangiye mbivuga ikintu cya mbere ni amahoro y'umutima ihumure marayika wa nyagasoni igihe amanutse agasanga abashumba bari ku irondo bakikanga yababwiye ati mwigire ubwoba bazaniye inkuru nziza none ku isi umukiza yabavukiye ni mwene nyirijuru nimuhumure aje kubakiza ikibi kibabuza amahoro nimuhumure turi kumwe kandi nta kibi na kimwe kimurusha amaboko tumwizere iryo humure no kwizera ni izo ngamba za mbere none rero mu kujya mu misa gutenga kajyana ku kwizera n'iryo umure nyagasani aduha ariko kandi tugakurikiza n'amabwiriza yo kwirinda kugeza ubu ngubu mu kiliziya niho hantu hari ingamba zubahirizwa ku buryo bwikorwa umuntu yahandukira tuhabwira gusenga ntituze nta bwoba mu mahoro bashimira imana kandi bayizera ko ari yo mugenzi wacu wa mbere ariko nanone tukirinda gushyira ubuzima bwacu mu kaga bw'abandi mu kaga
ahantu hahurira abantu benshi nko mu nsengero hari gahunda mufite zafashwe zo kugira ngo nk'abantu baje mu misa berekane icyemezo kigaragaza ko bipimishije ko ndetse bafashe n'inkingo za COVID-19
aho ubu bwoko bushya bwa Omicron buziye ubundi mbere habagaho kwiyandikisha cyangwa se gufata imyanya kugira ngo bataza kurenga umubare utuma ubwirinzi bugabanuka hakabaho gukaraba hakabaho gupimwa ubushyuhe igipimo cy'ubushyuhe iba umuntu nta muriro afite ko nabyo ni mu bimenyetso byoroshye biri mu bushobozi bwacu bushobora kumenya noneho umuntu akinjira akajya mu mwanya we akirindwa guhaguruka no kunyuranamo kwinshi ubu rero aho iki cyorezo gihinduriye muvuno kirimo kwandura cyane twagize amahirwe inkingo ziraboneka mbere byari bigoye kubaha ku bihugu bikennye nkatwe kubona inkingo abafite ubushobozi babanje kwihaza babona natwe kutugezaho inkingo ubuyobozi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo inkingo ziboneke ubungubu zarabonetse abantu bose bafite amahirwe cyane cyane nko mu mujyi wa Kigali bafite amahirwe yo kubona urukingo tubamara ubwoba rero kugira ngo bikingize kuko byaragaragaye ko urukingo rubonekeye byagabanyije impfu nyinshi byagabanyije umuvuduko w'icyorezo ubwo rero no mu kiliziya ubungubu inama tugirwa ni uko abantu baza bikingije ni uburyo bwo kubafasha ndetse utaragize amahirwe yo kwikingiza kubera impamvu zinyuranye ahabwa n'amahirwe yo kurangirwa hafi aho ashobora kwikingiza agashobora gusenga akingiza
kuza guha akanya bamwe mu batuye muri arishidiyoseze ya Kigali ijambo kugira ngo bifurizanye Noheli amajwi yafashwe na mugenzi wacu Eric Bagire w'ubusa
nitwa Nyirabagenzi Jeannette abantu uyu musandira nifurije Noheli nziza abana banjye Ibete Pasi ndetse na Yves nanone nifuriza Noheli nziza abanzi bose ndetse n'abayobozi b'umusandira bazagira Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire nawe kandi muri rusange
nawe nayo kwifurije witwa
Kabaranga Rose
ni bande bifuriza Noheli nziza
ni abana banjye bose n'abavandimwe banjye bose bazagira umwaka mushya mwiza na Noheli nziza
nitwa Nyirasafari Pisi ndatashya Salima ndatashya Salama ndatashya Kurusumu bari Kampala mu Buganda natashya mama Zidane uri i Kigali ahantu bita Kiruhura n'abandi bose banyumva nkabantuye inyarutovu imusambira mbifurije umunsi umwaka mwiza w'amata n'ubuki umwaka wa Noheli na bonane bazawurya ntuzabarye
murakoze cyane
mukamukuza rebelete nasuhuza papa ni mukini na sogokuru na nyogokuru arira n'ukugarika umwisozi mwakasa muhire
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku uyu munsi rufite umutumire udasanzwe kardinali w'u Rwanda Antoine Kambanda nyakubahwa kardinali muri kino gice ndagira ngo tuvugane ku gaciro k'ubuzima nkamwe nk'abayobozi ba Kiliziya murabona uko u Rwanda ruteye murabona muravuga kuri izi ngaruka za COVID-19 musanga ubuzima buhabwa kahe gaciro muri iki gihe nyakubahwa kardinali
ibibazo bikomeye muri iki gihe ni ukuntu ubuzima bw'umuntu bwagiye buteshwa agaciro cyane cyane mu gihugu cyacu twabonye agaciro k'ubuzima bw'ubuntu ubuzima bw'umuntu bwateshwa agaciro kugera ku rwego ndiba iyo rwego rushoboka rwo gutesha umuntu gutesha agaciro k'umuntu gutesha agaciro k'ubuzima bw'umuntu hari n'ibindi byototera tugenda tubona abana bavuzwa ubuzima bataranavuka abana batabwa intambara kugurisha abantu nk'abacakara cyangwa nk'amatungo kubakoresha byanfurambi ibi byose ni ibintu bibabaje ubwicanyi ni ibintu bibabaje bitesha agaciro ubuzima bw'umuntu umuremyi w'ijuru n'isi kugira ngo adukize Yesu Kristo yinjiye mu buzima bwacu bwa muntu abaho ubuzima bwacu rero byahaye agaciro gakomeye ubuzima bw'umuntu ubuzima bw'umuntu n'ubuzima nubwo agaciro gakomeye imbere y'Imana ubuzima niyo mpano ikomeye Imana yaduhaye ndetse nibwo n'izindi mpano zose zubakira iyo umuntu adafite ubuzima izindi mpano nta zamubarira nta naho zafata COVID-19 rero tumye twumva agaciro k'ubuzima akaba ariyo mpamvu dukwiye kubura agaciro kwirinda icyabuhungabanya dukurikiza aya mabwiriza yo kwirinda kwandura no kwanduza abandi ngo tubashyire mu kaga Kristo watuvukiye yazanywe no kugira ngo tugire ubuzima kandi ubuzima busagambye nicyo rero nifuriza abantu iyi Noheli tubere iduha ubutumwa bwo kumva agaciro k'ubuzima no guha agaciro ubuzima bwa muntu
je mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zihari nubwo bwose zibayeho mu buzima butari bwiza cyane ntabwo zataye urukundo n'ineza zirifuriza Noheli n'umwaka mwiza inshuti n'abagenzi
Jewe nitwa Nimbona Luiza nkaba nifuje gutasha umuryango wanje uri ngaho mu gihugu cy'u Burundi nkaba ndi hano muri Kongo muri site ya Rusenda nkaba nifuje gutasha abari muri komine Mugwi imugina mu Rugombo nkaba nitwa Nimbona Luiza nkaba nifujije gutasha senge wanje namuyomba na babi namu na basazanje Mayinga Jackson na Binanyimana Shadrake aho ni muri Masha nkaba nivuje gutasha umukazana wanje na Ntakiruta Imana na Kurode na Sabiyaremye
je kuzina ryanje banyita habarwira Abdul batazira mugarara nkaba mba mu ikambi ya Rusenda mu village ya mbere Block 10 Placera 5 nkaba nifurije umunsi mukuru mwiza umugore wanje n'abana banje bukuru na butoyi n'uwo bita Kinsasa yatanguriye kuvuka kwanza bukuru na butoyi nkaba nifurije uwundi mukuru umunsi mukuru mwiza Siriyake na Kome bari hehe mu komine Gasogwe nanje niho mvuka nkaba ndabifurije umunsi mukuru mwiza Imani bahezagire
icyo nshaka kubaza ni ko waha kagari nuko hari benshi batari bushobore kugira icyo bashyira ku meza bahamagara abana basangire bahamagara abaturanyi basangire kuri iryo funguro rya noheli y'ibyishimo abo bose batari bushobore kugira icyo batamira kuri uyu munsi batashobora kugira icyo bashyira ku munwa abo bose babumva muri kano kanya bo ubwo buzima barabubungabunga batinya kubahwa kardinali
agaciro k'ubuzima ntabwo ari ukwireba ngo urebe ubuzima bwawe gusa ino gutekereza no ku buzima bw'abandi niba wowe ufite icyo ushyira ku meza ifunguro ndetse ko ufite n'icyo wasangiza n'umuvandimwe umuturanyi cyangwa se muri kigeberano ashoboka kubera itumanaho ririho ushobora kugira icyo woherereza noheri woherereza umukene umuvandimwe utabonye icyo afungura nawe ngo yumve noheri nubwo icyorezo kidutatanya ariko itumanaho riradufasha kandi kuva covid yatangira naguma mu rugo ni ikintu twagiye dushishikariza abantu ngo umenye ngo ese umuturanyi wanjye abayeho ate ese ntawaburaye twari dufite ingingo n'ubutumwa buvuga ngo ntihagire udupfana muri karitsiye ntihagire udupfana ndetse n'uri kure itumanaho za mobile money zarafashaga umuntu akaba yabona muri uko gusangira kuko nanone iyo utatabaye umuturanyi inzara ikamwica agasohoka kubera akaza kwandura na ishyirizo nawe arabakwanduza ariko iyo dufatanyije ku buryo twirinda ariko kandi tukanabaho buri muntu akabona ibyangombwa tugasangira ibyangombwa by'ubuzima twirinda kwanduzanya bituma dushobora gutsinda icyorezo bivuga rero ngo noheri ni umunsi wo gusangira n'abakene niyo udashobora gusohoka ugira icyo umwoherereza utamukwanduje cyangwa nawe ngo kwanduze twasangira noheri kandi tukishimana uri muryango uko ubana
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika dufite umutumire w'icyubahiro Cardinal w'u Rwanda Antoine Kambanda batwumvira mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu kagari ka Kimo mu mudugudu wa Kabeza mwese mbifurije noheri nziza n'abandi muri mu Rwanda ndetse n'ahandi hose mu isi mwumva ijwi rya Amerika turaganira na Cardinal w'u Rwanda Antoine Kambanda nyakubahwa mu kanya mwakomoje ku ijambo abana muvuga ko batagomba guhohoterwa. Hari umusizi w'umunyarwanda wavugaga ati abana ntibagapfe. Noheli mubona abana bayifitemo uruhe ruhare, nyakubahwa Kardinali.
Urakoze. Noheli ni umunsi w'abana, ni umunsi twishimira abana ubuzima bushya umuryango ubabungutse. Umukiza umuremyi w'ijuru n'isi yemeye kuvuka mu muryango nk'umwana, arerwa mu muryango nk'umwana, aba umwana muto kugira ngo agere kuri buri muntu wese ahereye ku bana bato. Abana bato bamwibonemo, urubyiruko rumwibonemo abyirutse, abantu bakuru bamwibonemo amaze kuba umuntu mukuru. Ibyo byiciro byose biba binyuze kuri Noheli. Rero tuzirikana by'umwihariko umwana Yesu. Noheli rero iduha ubutumwa bwo kwita ku bana, ku burere bw'abana. Umwana ni umutware, nk'uko umuririmbyi umunyarwanda abivuga. Ku buryo rero umuryango ahangaha nanone umwana tumusanga mu muryango, tugaruka ku gaciro gakomeye k'umuryango ubereyeho umwana. Umuryango mutagatifu w'i Nazareti Yesu yavutsemo wari ubereyeho kwakira, kuvuka no kurera umwana Yesu. Abana rero tukabatoza urukundo, ubuvandimwe, ineza n'amahoro, impuhwe, ubuvandimwe buzira ivangura, ubuvandimwe n'impuhwe, amahoro azira amacakubiri n'amakimbirane. Impamvu biba bibabaje iyo mu rugo harimo amakimbirane cyangwa bikababaza cyane guhohotera abana, uburere bwiza tubaha bagakura mu neza n'urukundo, amahoro n'urugwiro, bituma twubaka muri bo ababibyi b'amahoro n'abubatsi b'amahoro b'ejo, kugira ngo umuryango mugari w'isi yacu ejo uzabe ari sosiyete y'amahoro. Kristo yatugize abavandimwe, bahujwe n'umubyeyi Imana Data mu muryango umwe w'Imana ubumbiyemo abantu bose. Noheli rero munsi nyine wo kwita kuri abo bana, itegura umuryango w'amahoro w'ejo.
Nyakubahwa Kardinali, ubwo burere muvuga bwo kurerera Kiliziya n'u Rwanda rw'ejo, murabona buzanyura mu zihe nzira kugira ngo hakumirwe uburere buvugwa ko budasobanutse bugaragara muri iki gihe?
Ikintu cya mbere ni gukunda Imana, gutoza umwana gukunda Imana. N'ubusanzwe umwana akunda Imana, iyo rero umufashije agakubira muri icyo gitinyiro cyo gukunda no kwizera Imana, bimuha umusingi w'ubuzima. Ukubaha umwana bigatuma ahora aharanira gukora ibitunganye, yubahiriza amategeko y'Imana. Kuko burya ubuhanga bwose butangirira kukubaha Imana, ubwoba bwose ihumure n'amahoro bishingiye ku kwizera Imana. Umwana rero utoje gukunda Imana no kuyubaha bimuha umusingi w'ubuzima, buryo ejo Imana afite n'ubumenyi afite iyo byubakiye ku gukunda Imana no kuyubaha, bimugirira akamaro kandi akagirira akamaro na sosiyete, bigatuma aho kugira ngo ejo azahe ikibazo muri sosiyete akazaba igisubizo.
Nyakubahwa Kardinali, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwafashe kuri uyu munsi mukuru wa Noheli kugira ngo muganire n'abumva Ijwi ry'Amerika. Batumva bose aho bari hose ku isi, nyakubahwa Kardinali, mbasabye umugisha.
Murakoze Veniste. Nagira ngo bavandimwe mwese, mbifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2022 uzatubere umwaka w'amahoro n'ubuzima buzira umuze. Imana ibahe umugisha.
hamwe n'abagenzi banje hano ku ijwi d'Amerika mu gisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda kibifurije kuzagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2022 mukomeze mugira amahoro mwari kumwe na Jean Justin Nshimiyimana.